lust.
Here's another one, another one, another
what
one.
What yeah.
You know you rockin' with your man.
Five now.
Na jinsi niko visiwani, pwani huko, steam ziko katikati, kichwani neutral, malizi ya kipisi ni malizi ya madusko, steam zikikata tunajitia madisco, unataka chap pose, mini mchap OG, nagawa full dote na kwa kasa 4G, 24-7 wana kisha na mahasla, watoto wanajua kama Bill Nas ni fighter na bowl na mamati, wakikuta kwenye party wana bowl in the house, unajua full call, sometimes wana checker, full time kini kuto wana keka, team teza, wambie minute in pesa, siyo for the boys na manisha team fresa.
Hata nikionga bilioni, sibaki gilioni, ATM kibindoni, ina bilioni. Usifunge mkanda, hapa kuna majanga, likushuka kupanda. Mama sita, wengine wamesha toroka, wengine wamegoma kondoka, wengine wamesha doro, wengine wamesau walipotoka. Nina mudi ya kutunza leo, yu wapeka tike ni mpecheo.
Aya peke kapekeo,
aya kula pembe jeo.
Matikitaka, tikitaka, mama na matikita, matikitaka nawe na matikita. Mama na matikita, matikitaka nawe na matikita.
Mama na matikita, matikitaka nawe na matikita.
Hata nikionga bilioni, sibaki gilioni, ATM kibindoni, ina bilioni.
Hatia,
usifunge mkanda,
hatia,
hapa kuna majanga,
hatia,
likushuka kupanda.
It's been a wrong time nikitabika. Na ndoto ni kuwa tunyote wa Afrika. Atuantasi chagui pa kushika. Mtoto kitunzo bas nawe tunzika. Mademwenzio wanitaki wanajua minifisi. Sofanya unachofanya wezi kunifirisi. I know where we see. Na kama wezi pata nafasa kunidadisi. Unapige pige chenga kwa style za informa. Pige pige chenga wenzako ananikoma. Uko nyuma nishafanya noma. Kama na drive michongo datu Dodoma.
Hata nikionga bilioni, sibaki gilioni, ATM kibindoni, ina bilioni.
Hatia,
usifunge mkanda,
hatia,
hapa kuna majanga,
hatia,
likushuka kupanda.
Hatia,
mama sita.
Yeah, you already know
mama
what it is. Maxuli,
Maria my daughter,
YJ. Just taking over, man.
Business.
We're taking over, man.
Take five now.